zambianpowers.com.
We beats go crazy.
Esconde boy come number one. You never loved me before, why you wanna love me later? I guess you do that cause you know now I got my paper. Let me call my neighbor. Kama kita polisi watako beba. Mweza kumimba mesha beba. Ishawa suna tagi posu kuleba. Arike pupisha fungua mpya kurasa. Ile bado nakumbuka ulivo nyanya saa. Mweza kona nitaka saa. Tuongea kwa simu ya natari saa. Ask my neighbor, neighbor.
Kashaiwe nari sambili la sana kateiwe kashamwe mwina mwande ni na wabana merbe kumbambarpa ya wenwe amali funda mwana wa mucheshu watekanya alante kana panshinga na rufyanya. She's so, so beautiful, I can get my life for now. Nilangu ize kwa kuna winga chila yena.
Kale mpanya badia inena na wabika pesa. Apakula la ponte valise na la sena. Aje nita nana niko beneba. Aneba, aneba. Isene mumulo ndolo eneko. Aneba, aneba. Nalimu temenwe tente menwe po. Aneba. Chirana sanga umbya chabwele. Aneba, yeah.
Pantu tafya wame yue. Kumkala nawe. Sininga bweze.
Nangula ni jojo waleta.
Sininga bweze po. Teti fi wame. Pantu tafya wame yue. Kumkala nawe. Sininga bweze.
Nangula ni jojo waleta.
Sininga bweze po. Teti fi wame.
Funa jani kwa ine. It's been long, I moved on. Now you back where you cheated so. Chonde mundi siye neva. Usabu digi sindi maku lota. Let me be sindi maku soa. Iwe don't you bother you and me, it's over. Moyo wanga ulimu oda. Oh my baby, ama ndikwa nira. Such a sweet lady. My new baby.
Pantu tafya wame yue. Kumkala nawe. Sininga bweze.
Nangula ni jojo waleta.
Sininga bweze po. Teti fi wame. Pantu tafya wame yue. Kumkala nawe. Sininga bweze.
Nangula ni jojo waleta.
Sininga bweze po. Teti fi wame.
Numa mwane funaina. Na wane lila lila nde smaila. China, it's original and straight from Malaria. Dieta nene ni kubaneba.
Downloaded from ZambianPowers.com.